Taratatarata. Ulivokuwa na subira, dhiki tulizopitia, si majanga mitihani. Hata stresi za wazazi, wakikwambia sina kazi, ndugu zako pingamizi, nono. Wajapo niona chizi, sina hasira za mkizi, sitokosa usingizi, nono. Na apa mimi na wewe, ni ahidi wewe nami, kama pacha twagandana love. Sitosaliti penzi letu, wanga wache na vitonge, ona tunapendezana love. Jamani love, my only love, nakuita love, nakuhenza. Jamani love, my only love, nakuita love, nakuhenza.
Baby make I love you better, nimechoka na madanga na uajes wana seto. Wewe ndo watima yangu alona nike mola kumpata mwingine sina uwezo.
As long as I live this life, as long as I'm breathing love, I just wanna love you right. Na 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 mshukuru Mungu kwa kunipa wewe my love, zawadi bora. Uwe mzuri wa ajabu na kila kukicha, I keep falling deeper my love, yeah. Ooh baby, nakuita love. Ooh, ooh, ooh baby, ooh baby.
Si ahidi tamba
ya love. Love is a beautiful thing, especially when you find somebody who loves you dearly. Yeah.
Wakingoja tuparare, siku zote twalapare, najikaza ustarehela.
Jamani love, my only love, nakuita love, nakuhenza. Jamani love, my only love, nakuita love, nakuhenza.
Kuna nangai, ay, sopute kuwa funga nangai, ay, kukuka soma kuka nangai, ay, yeah. Kila kiko kegiyo, kila kiko baby, kila kiko,
oh, hey, dance, dance, dance for me, dance, dance, dance for me, dance, dance, dance for me, oh, 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 dance, dance, dance for me. Dance, dance, dance for me. Dance, dance, dance for me. Yeah.